but I'm gonna
download it from ilovezedmusic.com.
Zombies could tell you. Hey,
it's the kids, baby.
Hello. Nimemwacha mama nyumbani, nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani, nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani, nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani, oh, oh, oh. Kwa hiyo bosi, zingatia maokoto. Sindio bosi, zingatia maokoto. Nanda kama kitwa uje nikivelisha kwende ki hali watu. Nisipofanikisha itaota majani ile njia ya hali watu. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jashu, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno, naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu. Naomba hela yangu. Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa. Baba mwenye nyumba ananidai. Oh, oh, leo siko sawa. Usitake tu usikane matai. Bosi, bosi, zo noti, noti, kata basu langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu, vua yangu, I say, nipe changu.
Zingatia maokoto.
Bosi, bosi, zo noti, noti, hilo jasho langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu, vua yangu, I say, nipe changu.
Tukigawana majengo, mimi naenda jela. Wenze, nikiongea kwa vitendo, utaniona mimi msela. Wenze,
naenda kama kichwa, ujue nikifelisha kwendeki.
Hali watu,
na nisipofanikisha, itaota majani ile njia ya
hali watu.
Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kibona ba,
naomba hela yangu.
Hey. Hello. Kibona ba,
nasema bosi nataka changu.
Hey. Hey.
Naomba hela yangu. Kuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa.
Nilipeni sepe.
Baba mwenye nyumba ananidai.
Nilipeni sepe.
Oh, oh,
download it from ilovezedmusic.com.
Usitake tushikane matai.
Nilipeni sepe.